ngiyofika lapha inkosi ngibekele khona amathuba ngiyobekezela nami amaphupho amamela nami konke kwami nami ngiyofeza sali namekhaya bayojabula ngami
mdaliwam Zilam, ungigele kwisitha sam, zilwa nam, hamba nam, hlala nam, nami ngifuna ukufeza kamaphupho, impilo ibetepo nje, ngile kamnandi ngibe nako konke, aphasha amahetha nje, animile mali ngihambe ngiyophola, manje sesifuna amadola, sigijima isiphupho, ayina kanjani ibutho, bekani bafana nelutho, umanje ngidingamamitha, operation ngifama idla, that she's a spitama idla, I'm going to